Haguruka ngana mubihe Nakumenyera hazaza Oh na Je te jure ndagukunda And I stay by your side Yabirahiriye Iyo duhuje imboni mita ndemba Bikanyibutsa imana nkirukanyira gusenga Uyu mutima gufitiye imyenda Baby nakupenda Nibyinshi bakubwira Ariko nujye ubyemera Such an angel from above yeah. Baby katugende N'ikiganza kujye far away we. Yumvira uko umutima utera Uru rukundo ni forever Drive me, drive me close to you I will never, never, never leave your side Yumvira uko umutima utera Uru rukundo ni forever Baby katugende N'ikiganza kujye far away we. Yumvira uko umutima utera Uru rukundo ni forever Drive me, drive me close to you I will never, never, never leave your side Yumvira uko umutima utera Uru rukundo ni forever
Ibi nibari nzuzi I don't wanna wake up Kwenye shidana raha Nuzarira habe namba Don't wanna lose, don't wanna lose you I'm gonna breathe the last with you I met a vow Meritala nchukubiri nizirayu mnijema
Iyo duhuji mboni mitandemba Nikanyibuti mana ngiru kanyira gusenga Uyu mutima gufiti imenda Baby nakupenda Nibyinshi bakubwira Ariko nujye ubyemera Such an angel from above yeah.
Baby katugende